goobta uu falkaas ka dhacay
aqbalka kilo soo dhaweeyay raqay aad u sharaf meelay leeyihiin.